Record.
Hello, hello, my love. Hello, hello, my love. Usiku silali, sinalama, baby. Kwenda mbali, mbali na mi, mbali na mi. Usiku silali, sina lama baby. Umekwenda mbali, mbali na mi, mbali na mi. Ukwewe nilikupenda, na wewe ukanipenda. Tabaji ungekwenda, liko kwenda. Ona, wimbo mzuri na kuimbia. Sikia, biti ya jale na kupiga. Ona, wimbo mzuri na kuimbia. Sikia, biti ya mazwi na kupiga. Ukweli nilikupenda, wewe ukanipenda. Hello, hello, my love. Hello, hello, my love. Ulofanya mimi nijue mapenzi ni wewe. Ukafanya nimchukie mamangu ni wewe. Ulofanya mimi nijue mapenzi ni wewe. Hello, hello, my love. Hello, hello, my love. Najiuliza mengi, labda siyajui mapenzi. Nishakuwa mpuzi, mapenzi kwa makuzi. Najiuliza mengi, labda siyajui mapenzi. Nishakuwa mpuzi, mapenzi kwa makuzi. Mbona sasa umenitupa, mbona sasa umenitenga, my love. Mbona sasa umenitupa, mbona sasa umenitenga, my love. Sielewani na mamangu kwa ajili yako, nikatenga familia yangu kwa ajili yako, my love. Hello, my love. Hello, hello, my love.
Hello,
hello, hello, my love. Hello,
I sing this song from my heart. It's real talk, true talk. Mazu,
record,
Majaramu. Just say hi to my son.